Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi wokubiri atongozza olusiisira lw'ebyobulamu olwatubeere balamu eri Bulemeezi n'obubaka eri bannabulemeezi okwongera okwekuuma naddala nga balwanyisa Mukenenya ate n'akalaatira abaami okwettanira okwekebeza obulwadde obwa kkookolo obwa katungulu obususse ate n'okugoberera okuwabula kw'abasawo awamu n'endwadde endala. Obubaka bwannyinimu busomeddwa Nnaalinnya Kigga mu lusiisira lw'ebyobulamu olugenda maaso ku St Jude Primary School eriye Kasana Luweero.
Kikaweekibwe bwe tuliko ow'okutumbula ebyobulamu mu Buganda twatongoza enteekateeka ya tubeere balamu health campaign okutalaga amasaza gonna okusomesa okukebera n'okujjanjaba abantu baffe era ebibala birabika. Nga kituuse mu ssaza Bulemeezi tukubiriza abantu baffe okwongera okwekuuma n'okulwanyisa Mukenenya, abaami okwettanira okwekebeza obulwadde bwa prostate obususse ate n'okugoberera okuwabula kw'abasawo awamu n'endwadde endala.
Munafu Zaituni Lineggulire yali.